Light up.
Ati unasema kambata gen sizisikia ngoma wa nati zimeshika kankono zimeshika kankono ati unasema kambata gen sizisikia ngoma wa nati zimeshika kankono zimeshika kankono ati zimeshika kama brass trap ya GK Nyambura na ni non-stop design tunapurura na washa niki chain tukisikiza za machura kelele mingi bado maji tunakunywa leta kinari ni kusetie kila niko makali ama yodenda sinira napenda vena songa neza guza ama lao jina bado trio mio I'm the baddest in the town
trio mio
fuck kinyo mekombia unta kukaribia muna takukaribia vile utashika baby gani komaziwa neza kushiki treti lunaitishu napatiwa ati, ati unasema come back again sizisikia nkoma wa ati zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Ati, ati unasema Kambata gensi zisikia nkoma wa Ati zimeshika kamkono Zimeshika kamkono
Yeah, flejeshi yangu kwa no moja Na feel nekanko inako lately And I ain't even hit my pinnacle deadly Vlembogi iko juu ya maji call him sailor Say you the one there with a miracle baby Price ya leo siya jana gade Kona mama na niyandama juu manza na red Na ndoma na muzoza sana juu mitani meset Chunga dranya juu kikutana ineza zama kwa sed Na wezi try kuni finesse Juu hiyo trend ilianzisha Speaker misundo kwa cabinet Ampex kwa ploti na sababisha Natembea kama governor uko western Itajejine ya nigga misi kwa fresh tan Mwesh kam, Islando sindo the best clan Agate so shinda kampuni ya peptang Silly me, sizi simp mini G Ini biz kama shop CBD Liberty, mini ras kiki Z Lyrically, ini smack DVDs Zimeshika kama mkono safi Advice na msomo staki Zimeshika di maboy na manyonyo ametuwa mashati Woi juani kubaya, sina oni pornographic Au pay money, wall na vaku zetu automatic
Ati, ati unasema Come back again, sizisikia nkoma wa Ati zimeshika kama mkono Zimeshika kama mkono
Ati, ati zimekana shi Ati, ati zimekana shi
Zimerunda tunajitepa na the kamati Wanatipo light wakimezi shapa wanati Wita nakalisha mgana zi Tumebeba zitu chine machi tunachapa sips Amia umsupa si ten zimekapa team Yuma keko sawa mbele tunapenda double D's Peng ting time ya mechini mabalancing Ebu tana round chora sabala fuchanda tees
Atunasema
Come back again zizisikia nkoma wa Nati zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Zimeshika kamkono Wait a split bill Sija kunyo mgazi solo I'm just playing Round lingine mendo sponyo Wapewe watoki ziiri ya mikasongo Simsima Seuga the keys to my bima Nisha pata key Jeza na bossy Unakunyo unabana shi Madolare na wateka na the currency Unakuja soba Unakunyo unabana shi